hata ziwomile hauna silo kuwa sabana mkoni liwa tali wa fedile hauna silo kuwa rata na mkoni liwa na wafedile hauna silo kuwa sabana mkoni roo sabana mkoni rata na mkoni Rada Namkoni, Ugari everyone is taken. Nada richa na chia. Ugari everyone is taken. Nada richa na chia. Ugari everyone is taken.
Let's go down.
Ascaro.
Chester Balani, Brepuba man, Mpia Potis. Aha! Hai, hai! Jo! Pumin Tenu man! Awa Pumin Tenu man! Baby, choose a nagi tifalen. Asi puzun to get Timbaland. Baru no agere tatalen. Chaba henu get our regalan. Jo! Shaila 360. Ki humega le hende. Gau fa 350. Gau holi shamu jani do hela strata udo nyaga nyaga kase muhu mane umuwe wau sudale iskachua mama kele panzula aishua mama kwa ilamula zanruwa mama santapula manzu wataba ufeta saura Naruli hana wena that's why guratile ASAP uratadilala wena that's why usenda delay tech Screenshot I hope we get the picture. Back shots. Damugus what a figure. More shots. Get Tadela Uligo. Call shots. Follow me, I'm the leader.
I hate the van, I'm good.